Bunch of wire music.
Bure, so fine. Adina tamani kujua kakufunza nani woman. Mwanafunzi shule, mitiani. Maradhi nimeugua, zile njonjo zaku na utani. Aja wasemu meniruga, sijali wana yubwaga. Baby, you're my woman. Kamu gali na mboga, yako tami menoga. Moyo nifuta, mimi na wewe kuachana. Let me be your superman, let me be your superman. Nikija vita, niko tayari pambana. Let me be your superman, let me be your superman.
Superman, let me be your Superman. Oh.